Yeah. Na na na. Na 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 na. Raskunde beat. Come back and akakutemu. Krebs Entertainment.
Gondo chila kelienvu. Westangia. Tufumita kayunda kakawanvu. Kantavula katunda kabeka chembu. Tonde kamu kwa yuya. Nyongera. Baby. Mazima tonde kakubukuta. Suti kamu ne kumeketa. Mapenzi kote gantama wadizikuta. Kutama baya yebode vajiringize. Kakutijise.
Kasav kanyama.
Baby.
Mukuse kasav kanyama.
Kakweongeze. Ngukunye kuwa guno gugo.
Kasav kanyama.
Baby.
Mukuse kasav kanyama.
Kangu kumete. Mpe wongu vike.
Kasav kanyama.
Aha.
Mukuse kasav kanyama.
Kakweongeze. Ngukunye kuwa guno gugo.
Kasav kanyama.
Aha.
Kasav kanyama.
Tangu kumete.
Kasav kanyama.
Gimme 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 your dance baby. Come show me your dance first. Na na na. No matter what. We sava choya gala chinkuwa. Sifude yo overtuliwa. Nako zene uda. Kude gandia kukume juwa. Wanche kechange vinyewa. Baby come pour me your water. Ooh, angoza, baby. Mazima tunde kakubukuta. Suti kamu ne kumeketa. Mapenzi kote gantama wadizikuta. Kutama baya yebode vajiringize. Kankutijise.
Kasav kanyama.
Baby.
Mukuse kasav kanyama.
Kakweongeze. Ngukunye kuwa guno gugo.
Kasav kanyama.
Baby.
Mukuse kasav kanyama.
Tangu kumete. Mpe wongu wike.
Kasav kanyama.
Aha.
Mukuse kasav kanyama.
Kakweongeze. Ngukunye kuwa guno gugo.
Kasav kanyama.
Aha.
Mukuse kasav kanyama.
Tangu kumete.
Kasav kanyama.
Gondo chila kelienvu. Westangia. Ntofumita kayunda kakawanvu. Kantavula katunda kabeka chembu. Tondeka mukwayu.
Kasav kanyama.
Baby.
Mukuse kasav kanyama.
Kakweongeze. Ngukunye kuwa guno gugo.
Kasav kanyama.
Baby.
Mukuse kasav kanyama.
Tangu kumete. Mpe wongu wike.
Kasav kanyama.
Aha.
Mukuse kasav kanyama.
Kakweongeze. Ngukunye kuwa guno gugo.
Kasav kanyama.
Aha.
Mukuse kasav kanyama.
Tangu kumete.
Kasav kanyama.
Thank you.